Abba!
Baby, we ni mwavuli Benipoja siyo kusimama kwenye mvua Kudhoa sihofi Tena we kwangu kivuli Benipoja siyo kusimama kwenye jua Tena kwako sikawi Michezo ya karata rata na ipata pata Bashasha Anani ngata ngata kini kata kata kiazi mbatata Oma be perepe Oma bebe ni peperepe Pare papa
Pepe Kipepe wa ni pepe Koja to nisini pepe
Oma be perepe Oma bebe ni peperepe Pare papa
Tete Kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better hey. Shantia usugu, komando Kwa mapenzi yako, siski ngo Tapita chochoro, ana ana do I go follow, follow wherever you go, baby Watu wanajudge kwako napotea njia What I feel, kuna mwenye idea Nataka kujua ni vipi unanipatia Ni kipi unanipikia na nini unamixia Kupenda mtu hakuna ujanja, hakuna ushamba Tashangaa moto wa mapenzi ukipamba Mtu mkubwa unaweza kushikwa kwenye kiganja Chawe wa mapenzi mtu anarogwa kwenye kitanda
Oma peperepe, oma bebe ni peperepe Pare papa
Pepe, kipepe wa ni pepe Koja to nisini pepe
Oma peperepe Oma bebe ni peperepe Pare papa
Tete Kama tato ni bebe ni bebe ni deke deke
What's your name? Bahari ya mapenzi, wogere Takwa nguzo yako, tasimama uwege me Ain't nobody can love you like I do Ain't nobody can treat you better They call me king
Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close baby boo I wanna give you everything babe baby boo Oh baby come close